kubuza ntomu kome kwaba mangelo ishayile ngiyothatha ntomu ngikwenza umngam ngoba umali phatile ngikuthandile ngisho umali phatile ngikuthandile ngiqinisile ntombi when we type yami muntuza wam ubuhle bukakantombi ngabaphthatha Shintindi, how pendu kubheke ngake imindombazane isiginci masa sikhala kanjani uzonkhoma impela ma Shintindi, how pendu kubheke ngake imindombazane isiginci masa sikhala kanjani uzonkhoma impela ma Esho, killing it, killing it, killing it, killing it, Lama batizo hlukana ntombazana ayingani